More music on DavePlay.com.
Wengine sioni sauti yako kinanda kukupigia mwenzako sikoni harufu yako baby nanivutia na shindwa sigoni oh unanipa hama hama mwenza lako full tabasamu unyama gani ulonipa wana ratha yake tamkuliko kukuyani uzuri wako na malai pampishani Haza peponi wanipate duniani Ili nyama gani ulonipani Mwona ratha ya ketanguliko kukuyani Uzuri wako na malai ampishani Haza peponi wanipate duniani Baby girl, wine for me Wine for me Bend down, wine for me You are the one for me Baby girl, wine for me Chana kiko wapi I wanna spend all my mula for you Give you up in my heart Only what it's you So fine good How pinda gima kuu Namba nane nyuma kichuku Ini nyama gani ulonipani Mwona ratha ya ketankuliko kukuyani Uzuri wako na malai Mampishani Haza peponi wanipate duniani Ini nyama gani ulonipani Mwona ratha ya ketankuliko kukuyani Uzuri wako na malai Mampishani Haza peponi wanipate duniani Baby girl, wine for me
Wine for me
More music on DavePlay.com.